Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi akalatidde abasiraamu okwetoola eggwanga lyonna okugoberera ebiragiro ebyassiddwawo okutangira okusaasaana okw'ekimbe ky'Ebola wakati mu kujaguza Eid al-Adha. Mu kwogerako ne bannamawulire, Sheikh Galabuzi akubirizza abakkiriza okusoosowaza obulamu bwabwe n'alabula nti Ebola kirwadde kikambwe ekitasaana kuzannyirwako nga buvunaanyizibwa bwa bannayuganda bonna okukitangira.
Naye nga tukubirizibwa olw'obulwadde obwo bwawaliziddwa n'okubeera nti bannaffe bane mugongo tebagenda kuŋŋaana inavuzamizi 3 mwezi ogw'omukaaga ebyo tulina okukola lwa bulwadde obwo. Ekiba nga kitaddewo kityo kitegeeza kiri siriyas nene, kitukubiriza abantu baffe ki? One, twewale okulamusiganya mu ngeri y'okukwata mu ngalo, okuwaŋŋana bifuba kubanga obulwadde mbuyisire omu. Ebintu ebyo tubyewale kubanga obulwadde tutegeezebwa nti tebulinaako ddagala. Twekuume emasi kutemu nga tusigeeza nti kwewulira, wabula olw'embeera ebeeriwo tugondere amateeka tusobola okubeera abalamu.